Sawubona Thando.
Thando lo hayi njani man?
Siyaphila njani wena?
Ngiyaphila mama, ngiyaphila. Ngiyaphila lapho.
Siyaphila, siyaphila kakhulu. Ngicela nje ukuthi ubingelele umlaleli okulalele njengamanje sikwamukele kwa Good News.
Ngicela ukubukela bonke abalaleli be Good News lapha emakhaya. Noma sebasemotweni, noma basekolweni. Thank you ma.
Usheshe wayichaza ke Thandi Izolo ukuthi hayi mam singana ngisazi kahle isiZulu ngoda ke ngoba siyakuzwa siyasazi lesa segoli isiZulo sizokulandela nje uma ukhuluma sizokubekezelela sinankinga.
Ngiyabonga mama, ngiyabonga.
Okay.
Ngiyabonga kakhulu.
Thando awusitshele kabanzi ngenhlangano yenu ukuthi niubani nisukaphi nenzani ebese ke siyaqhubeka sazi ukuthi usinike isithombe.
Okay, mina ngisebenzela i-company ebizwa ngomashobana advisory services. Basically, company specializes nge-compliance, nge-corporate governance, nge-minute-taking, ama-services wethu so offer as i-company. Now, and under i-company, kune-mentorship program, eqala umqali we-company, Anastasia Mashobane. Umama Mashobane, waqala le-company, wali-mentorship program, because bekabintshara usise wabizwa ngo-Cheryl Carolus, wabona ukuthi kubalulekile ukuba abantu babe ne-mentor elifini, because wayibona i-impact ebenayo i-mentorship elifini yakhe, and besides ukuthi abe nama-qualification. Qualification mama uMashabane ungummeli so besides ukuthi abe nama qualification yena wabona ukuthi kubalekile ukuthi wonke umuntu abe ne guidance life ini umuntu abukela kuye phezulu basically umuntu ozomguide ku career ayifunayo umuntu ozomguide throughout life yakhe so i mentorship program yaqalwa kanjalo because naye bekane mentor uSheryl Carolus mentor yakho.
All right, ngiyabonga kakhulu. Akusicaciseleke nibasiza kanjani abantu especially abantu abasha kule nhlangano yenu yini eniyenzayo nanokuthi ukuze ukwalifayeke kwalifaya kanjani ukuthi usizakale usizwe yimashobani.
Basically mathina into esifunayo sifuna ukumentorisha abantu basically from abantwana abaku grade 11 grade 12 naba unemployed esaba qualifyile or abaseba graduate besides graduate maybe basase busy ngeifundo zabo as well ngiba mentorisha with abantu aba in the same or similar field njengabo wena ku radio let's say besino dana bekafunda broadcasting or bekafunda PR or something that's got to do with media would like you to mentor lo mntana lo umguide ukuthi mina, in my journey of being a radio broadcaster, being a journalist on radio, I went through these steps and I'm mistaken our hands, I love when I'm telling our hands or to guide to our hands. And basically, some unemployment is now in South Africa because I want to feel like my qualification is about to lele mahala, basically.
Yes.
So, I've called to tell me seven and I have send my CV, I have phone seven, my banning, I want to send over 300 emails about to learn a response. So, for now, I'm going to pay Themba because kulula manje ukuthi umuntu aphele ithemba especially if you have uyazi ukuthi uyenzani kusasa uyabona ukuthi aw anyeke ngikhona ukusizakala sifuna ukusiza nalabo bantu lapho.
Okay. Thando, uma ngabe senimsizile kumuntu enanamentorisha namfundisa namsiza lana namchushisa angakanani amathuba ukuthi laphe na uthole umsebenzi noma iapplya ku neyakhe iCV igcine naye si
Tatiwe. Into engicabangayo ukuthi kuba ngcono kakhulu because him exposure to e-work readiness program as well ukuthi makafike emsebenzini azipresente kanjani yena. So uzobe sekanethokile ne-mentor yakhe as well who's already in that particular field afuna ukungena kuyo. So i-mentor uzomgaya ukuthi ngcono usende i-email lana or usende i-CV yakho lana bese uyi-tailorishe kanje because abantu abaningi behlulwa ukubhala i-email. Ku-corporate kunendlela ababhala ngayo i-email. Ulusha lamanje lifuna ukufaka u-WhatsApp ku-email and ayisebenzi corporate. So kunendlela ukuthi emele structure i-email yakho ngakhona ukuthi bazokubona from introduction email yakho bayazi ukuthi umuntu onjani already.
I-CV.
So from i-CV nokuthi ibhale kanjani i-email yakho. And also ne social media because ulusha lethu mthamdwe ngaphosta noma yini social media siyaguide nalapho ukuthi into ezikanje umqashi wakho uzozibheka. Ungacami ukuthi nje ngoba uposta utshwala every weekend nanana abakubhekanga emsebenzini bakubhekile.
Eni futhi uyazi uma usakhuluma kanjalo abantu abazi ukuthi njengoba sihamba wethando siyaguglishwa
njalo ma njalo khona uhlezi ukubhekile njalo.
Manje usho ukuthi noma umuntu ezolokho eposta izinto ezibheke eceleni at the same time ufuna umsebenzi mancane amathuba ukuthi awuthole umsebenzi.
Azoba mancane kakhulu ma, azoba mancane kakhulu and umqashi uyazibheka zonke lezi zinto.
Mhm. Ungathini ukubayala abantu abasha especially la ku social media nokunye nje ungakuphawula ngoba siyabona ukuthi bahlala kakhulu kuyona ba end up futhi bengasayibhali kahle ne CV. Ukubalisa i CV.
Ngasho ukuthi nje ba understand ukuthi hayi wonke umuntu siyazi ukuthi social media yakhe kodwa mawufuna ukurepresenta ibrand yomuntu kunendlela emele uziphathe ngayo. Yena umuntu angaqashe if uzorepresenta ibrand yakhe ngendlela ezirong or associate ne brand yakhe ngendlela ezirong. So into engayisho ukuthi nje mele bazibheke as much as asithi bangabi ne life yabo private or bangabi ne life social media but bayenze private so that it doesn't affect chances of them be getting employed or chances of them being considered for any job.
Mhm. Ngiyabonga kakhulu. Inimsiza kanjani umuntu uma ngabe let's say umuntu ulike KZN uyadinga ukuthi nimsize nilaphe eGoli nina? Nina ama office eThekwini?
Yebo ma, yebo ma. Umama Anastasia uqeda ukuvula enye branch eMorningside lapha eKZN. So sina ibranch khona manje la KZN because sinabantu abasinikeza ibusiness from eKZN. So thina into I believe la kuyo ukuthi any community that gives a business through the main services which uMashabane Advisory Services provide uzogive back yena through mentorship indlela yakhe yokunikela back to the community emnqadi ukuthi company yakhe ikhula so akafuni nje ukushiya i-community inga-trainwanga, angashiyanga anything back. So, it's got to bully branch KZN on the side.
Okay. Uma ibasiza, ubasiza for free?
Yeah, ubasiza for free, ma. Ubasiza for free. Kumanisa abantu nje na ma-mentor wabo. So, basically, menti ne-mentor, sewa kumanisa. Babe ne relationship bakhulume bakayidane and it doesn't mean ukuthi mabakhuluma bayokhuluma every day that's another thing ngikhulumela ngama mentor manje nama mentors siyawadinga in all industries nawo mafuna ma ungaba mentor sacela masithola umuntu ofuna ukwazi entertainment sicela ukufaka under mentorship program kodwa it doesn't mean ukuthi mele ukhulume every day but once in a while makadinga advice
uya consult
nje ukukhuluma naye umntana umntu nami yenza kanje nakanje ukukhuluma nalabantu
Okay, lake ubeke izwi lokukhuthaza umuntu omusha oyimisele ukuqhubeka nempilo ukuthi ongakusho angeke ngikhulume kakhulu kodwa nje njengomuntu omusha ngoba nawe usemusha ubakhuthaza abantu abasha a way forward.
Ngicela ukuthi bangapheli ithemba nje yazi kunento abantu abayishoyo ukuthi if you hang around like-minded people if uzohlala nabantu abacabanga njengawe or abafuna lento nifuna empilweni uzogcina uyithola. So mina ngathi ukuthi bangapheli ithemba nje kuphela uMashabane ukhona sikhona ku Facebook sikhona ku Instagram uMashabane group ku Facebook uMashabane group Instagram and then sina ne WhatsApp number we abantu bangasenda umlayezo kuwe and so respond nakunikeza yona ma
yebo ngayishiya
I number yethu ku WhatsApp or ku sifonela ye mentorship at 0656600060 noma if una email address ungasenda email to mentorship@mashabane.com
Ngicela uphinde I WhatsApp.
It's 0656600060. Yebo ma.
Bese kuthi email.
I-email it's mentorship mentorship@mashabane.com. Umashabane it's MASHOBANE.
Okay.com. Yes.
Yebo ma.
Sibonga kakhulu Thando.
Sibonga nina.
Sizo enisiza ngalo nolwazi enisicobelela lona ningakhathali ukuthi nibe nathi mangabe khona enifuna ukusiza ngakho umnyango wethu uvulilekile ukuthi nikwazi ukusiza intsha yethu ngoba sifuna ukubona izingane zethu zikhula. Sibonga kakhulu.
Siyabonga ma, sibonga kakhulu.
Ngicela uvalelise kumlaleli.
Ngicela nisale kahle lapho emakhaya ngicela nisithinte sizongixhumanisa ne-mentorship yethu
thank you okay bye
nawe futhi ma bye
sibonga kakhulu ke mlaleli bekuyena uThando wakamayekiso laphaya eJohannesburg uphuma kuMashabane Training and Mentorship Academy uma ufuna usizo inamba ke useyishiyile washo ukuthi uyikhona inamba ka WhatsApp 0656600060 uma ngabe uthanda ukuxhumana nabo wamkelekile ukuthi ungaxhumana nabo ukuze bakwazi ukucathulisa bakwazi ukukusiza futhi